Zimwama Chakwana Adam la Eva. Suku walulika ulume wanduko yahe Adam kwenda ukaiwahe watete Eva. Suku wavaha uviali vyavina vyosi evi eyalulika paloposi. Adam la Eva wakala akamba asuku kwenda wakala okupopia la suku votumbo omo eye awakapa. Suku wavaha omoko yokulia apako osi votumbo, pwani apako uti umwe kachitava okuliako. Ndechi uchilete wachingumanguma chokepini chilekisa akuti valya apako suku avasapwira akuti kachitava okuliako, kwenje valweya kawasumbirile echi tapopia suku, kwenje valinga ekandu lokutepa ukamba la suku. Wachingumanguma konele yondio chilekisa ndomo suku akangisa Adamu la Eva, echi avatundisa votumbo. Tunde opo echi suku atundisa Adamu la Eva votumbo, omanu muno volwali, vafetika okutalavaya enene ocho vasange chokulia, kwenda vasanga ekavo lialua, acho ndechi obovei kwenda okufa.